Ay, papi. Te amo. Thank you. nabo bimsizo yenza ubithi bithi Baby thola six abangani please use nabo bimsizo yenza ubithi bithi Hi namhlanje sijabule sijabule namhlanje sijabule namhlanje sijabule sijabule namhlanje sijabule A baby thola six abangani please use nabo bimsizo yenza ubithi bithi Hi A baby thola six abangani Senapo kimsi zoyen zumriti viti Aaaaaay